Nice. Wen sind sie Kostbeeren von Dach? Okay. Zitula kanjani dai. Mara zvinhu kugrand kafanele kuti sonke guys. Okay, things are in this. This. This is.
Gomhla. Gomhla. Wosindiso. Gomhla. Gomhla. Wosindiso.
Izo tiki kwaya ka. Osizwe.
Gomhla. Gomhla. Wosindiso.
Jobe baba mabathathe konke ashiye umoya ubuye la kuwe akekho munye ha gobe ngimunye gobe ngimunye singimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami Makube njalo Makube njalo Ha Baba angeke 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 Baba angeke Piki sindano yako
Where's my 40 days?
Gomhla Gomhla Wosindiso
Swa baba yonke nemifula nempukuthe Siboni imibala nobuhle bosana Zinalo musa baba Sube nomusa baba Phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Hlayeshiswa Wonke Namahlathi wobumnyama Yobu sufikile baba
Gomhla
Athi ngithathe ngibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola one
Wosindiso
These are done Ema, angikhohlwanga yezwa.